Imunu kwa Yesu Wadu chijije Wadu imite Wadu idu ya wamina watandi Esse mano corera, yava shije kubumchiza.
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 Danieli we, yava shije kubumchiza.
Esse mano corera, yava shije kubumchiza.
Joseph we. Yabashije kugukiza
Ese mano korera Yabashije kugukiza
Winurebe, winurebe Ibyo Imana yakoze
Winurebe, winurebe Ibyo Imana yakoze
Irungu rwegeranye Winurebe, winurebe Ibyo
Imana yakoze
Kukuhoza
Esse mano korera Yabashije 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 kukwimika
Esse mano korera Yabashije kukwimika
Esse mano korera Yabashije kugukiza
Esse mano korera Yabashije kugukiza
Winurebe, winurebe Ibyo Imana yakoze
Winurebe, winurebe Ibyo Imana yakoze
Winurebe, winurebe Ibyo Imana yakoze
Winurebe, winurebe
Yes. My God, my God.